pasi kakalo o picola musisa ya lisumu olona nzeta bosantu na ba oyo bayambio
Jésus, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Sois ici quand on est à Bonzambé, Gonzalo Lengolingi, Yesu Masia, mon cousin Abisso. kote kona Yesu ata na pasi to koti kote
Alikolo,
alikolo, elongo na Yesu tokomolengo, ika mwana nzambo yo na mbula oyo, balinga balinga to, ika mwana nzambe, te inana na na loboko na nzambe,
swate ya kobine la nzambe,
ah, bouge,
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 bouge, ambula maja,
cheta maja,
ambula maja.
Shit,
the mashup, ambula mashup.